ngisakhuthaza mishaya ngisaxovaxova imijami yokukhohlakala.
Mina uDuncan baba uqhutshwayo.
Awu, mfana Duncan, uwena awukahle. Ubani futhi manje lo Matindane uhamba naye?
Akusi uMatindane uAbduze.
Oh, mfana Duze. Unjani mfana Duze?
Ngiyaphila baba.
Ngiyonisiza ngani-ke namhlanje?
Hhayi baba, ukuthi khona impesa kuyona, besifuna nje ukuthi usithi siqinisa kancane.
Oh, ufuna amakhathakhatha. Usani-ke ngingene la esigodlweni sami sokukhohlakala. Yabonana niyodlula khona, niyodlula kuba nesiphephe kade bekuhamba inkanyamo. Sondela-ke mfana Maduze kwegcobo amafutha enyekelezi esiphongweni. Uyothi yonke into ikhafula ngomlomo wakho iyokwenza isithi asivevezele. Imqhutshwayo yonke into engiyoyenza iyonenza ukuthi ngikhasimule bafana bami. Lalelani-ke ningithumele phela ingoma kubluetooth. Uma ngobeza ungithengela ifoni entsha inobluetooth. Banike bafana.
Labo mrepa bayaboza ngathi bafana bafana njalo bayadisappointa noma ubaphasela ibhola babodwa bahlulwa kuscore. I don't fuck with you, angani uyazi njanga ushawa i-drop. Babaya ngibavala umlomo bebethi bazama ukhotha ngavela ulimi ungalichopha. Angibasabi ngabakhomba abanye bangizela ngobhora ngabangcwaba bayaphoka ma bangibona kushake amadolo kwe-dance kaskomoda khona i-dice yabakhona ulova kwathenga ama-influence ezama ukunqoba bethi sikuva upersonali kanti pace engihamba ngayo bafani kwelinye izini. Khona i-rasta engalidisa namhlanje liqula isicathamiya zwana. Yikho lokho ngishona khona ngikhona ngiyayiqaqa i-kenop. Uma ungibona shaya ikhona ngile sibhamu esiqeda kukhokhwa. Ngidayisela amakholo esontweni ibhayibheli eliqeda kutshontshwa. Ungizela ngesifuba esineyinwele myeke ngizomluka amagoda. Ngimkhumbi kano mina ozonwelisa uma kushona. Then uspithi verse nothi kuyaka spithi uyogqoka. Ngishaya ivesi eqeqamba enhliziyweni ufisa ukungibhonya. Sikhuva usasikhotheni ngithatha impa engomeni yemgwaqeni njengekhadi lakasasi. Mina ophilisa igebengu hhayi uwak lo muntu lo ngcona focus ekusonkeni. Uhlulwa kushintsha i-flow lo plumb ongayanga esikoleni.
What about that? 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 It's skinny, it's body, so love. I say it's pretty. What about that? So what about that?
Isinjimini wena uzalo the rest ibanjwa my child supports number 9 to 5. Without us I beg him must stab us shama. Abanye bashoy cocks take it fight your clama. Blast the kind of speed take a seat in my discussion climate change. Tina Bellis contribute on my heat. Tina even without trending will keep on shining. Nama kerezera different that more TikTok challenge. Agekho influential njengam. Surprise abagang busy Illuminati. Agekho nama clones njengam. Umkhamo wami ugudla better than ifloya. Scared to diss me cause my yard so by nigga toya. Masi yoga basholai. But in nuga pumut in kumeg and teles. That's why it's gonna succeed. Them shatten in nina nis lawyer. That's why I don't take pictures with none of these rappers. I'm a toy bull, I'm a tagat, I'm a satanist members. And I'm here to do the Lord's work, but fan again chain. So share your mouth again and see how much you gon' sell. And bahutu lango buso pesgo am tulus. They sell the world the smoke as if they got nothing to lose. I win. LGBTQI community, now my pronouns. I beko happy when I say that I'm him. This is bigger than rap. And in Zoe expose, I won't get your shit when you're gonna call us to me back.
What
that's
about that?